exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Just turn it up a little bit.
Banona chongo
kafuna vina ijaso. She want to dance ijaso. Kafuna vina, vina, vina ijaso. She want to dance ijaso.
Jeverega, akamu combo. Jevere, elo, akamu combo. Jeverega, akamu combo. Jevere, elo, akamu combo.
Kumanda kuli boring every weekend. We've been throwing bribe parties. My number, tulia papa granddaddies. Deep account and evo tolo muma ampits. Fwebe na bama bad habits. Umo umechasha na bati ichi chansesha. Dance floor ni party nifuno idedesha. Brit mama, whatever you taking no pressure. Na lash tapo wano tuwaba no beba lipesa. Mahiuzi kumanja baby wana dance na barefoot. Mia wana get head nga hair foot. Lolo takumana lelo you can call me boop. Clean na kalimo sama chaya poop. Don't kill my vibe, I just wanna live nice. Do my video ninga poste kopa IG. Aka nikapa ma deep joli my G. Mweni chore la mendo fulu wa tai chi.
Kafuna vina ijaso. She want to dance ijaso. Kafuna vina, vina, vina ijaso. She want to dance ijaso.
Jeverega, akamu combo. Jevere, elo, akamu combo. Jeverega, akamu combo. Jevere, elo, akamu combo.
Yeah, kafuna access iku VIP chilling in Awambek. Ati check your WhatsApp, kafuno somoka. Nikaku combo, ni bakana accent. Ni perform akali backstage. She like mula, one day ukani tenge kuchigubi. Wagai wakasale when it is mona mubi. Ame vibe elo lelo deni limumudi. Njele ichi chaso unga zipeze monyuzi. Kafuna kuvina ati ende na kudina. Ndumba niyo vimba izafuni kakuchina. Kani konde la kozina. Bro kulibe vina. Pozi pompa na so uziwe kazige jinga. Ati kalipe kefyo olo sleepover ni sefu. Nigwele mumu godi so atode wele kefyo. But she don't give a F. Afuna vilimba. Chiuche kwa sila elos kafuna vina.
Kafuna vina ijaso. She want to dance ijaso. Kafuna vina, vina, vina ijaso. She want to dance ijaso.
Jeverega, akamu combo. Jevere, elo, akamu combo. Jevere,
ijaso.
Turn up music Africa.
Ijaso.
Kampana gandalama. Mr. Frankie Pamungu, Charlie Young, Standard Man, Cry D.
What's it?
J Cash, J Mula.
Download more music on ZambianMusicHits.com.
No doubt.
Rico, my boy Twist, Black, G6.